dad badani waxay jadeecada moodaan cudur iska fudud oo qandho iyo finan yaryar leh kadibna iska tegaya. Hase yeeshee dhakhaatiirta waaweyn ayaa aragtay taas ka duwan qaba sida Anthony Fauci oo ka tirsan macadka caafimaadka qaranka ee Mareykanka.
Cudurka jadeecadu ma ahan cudur sahlan. Haddii ay jadeeco dilaacdo, tiro badan oo dad ah ayaa xaalado darani ku
imaanayaan.
Jadeecadu waxay keeni kartaa dhaawac joogta oo maskaxda ku yimaada. Ilmaha, indhaha iyo dhagaha ayay tiri kartaa, wayna dili kartaa. Dr. Peter Hotes waa madaxa qaybta tallaalka ee cisbitaalka caruurta ee gobolka Texas.
Xilligiis
tallaalada koor, waxaa jirjirtay in ilaa iyo 500 oo ilmood ay jadeeco ugu dhintaan Mareykanka sanad walba, sidoo kalena 50,000 isbitaalada loo dhigo.
Badi dadku waxay cudurka kaga bogsadaan 2 toddobaad gudahood. Yeeshee Dr. Flavio Busteri oo ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in raadku uu sii jirayo.
If a child acquires measles, even in a country like the United States, he can have complication of measles that can be deadly.
Jadeecadu waxay keeni kartaa cudurka oo fureenka difaaca jirka oo hoos u dhaca xilliga caabuqa kadib. Marka ilmuhu uu tamar darnaanayaa, waxaan u nuglaanayaa xanuunada kale.
So the child becomes weaker and more susceptible to other infections.
Hindiso ama qufac ayaa ku filan inuu fayrasku ku faafa hawada. Hal qof ayaa qaatiin kara ilaa 18 kale. Qof kasta oo kuwaas ka mid ahina koox kale ayuu gaarsiin karaa iyadoo uu sidaasi ku faafayo. Jadeecadu waa cudur si weyn u faafa iyadoo 90% dadka uu gaadho ay fayraska qaadaan, in horay looga tallaalay amaba inay cudurka qabeen mooyaane. Kasakow in dabayshu ay qaado fayraska jadeecadu waxa uu muddo 2 saacadood ah ku sii noolaan karaa. Handarabka albaabada, miiska amaba dusha alaabada kale, taabasha ayaanu ku filan uu qofkaasi qaado. Dr. Hope Scott waa dhakhtarka caruurta, waxayna isku aragtaa inay nasiib badan tahay maadaama aanay weligeed arag xaalad cudurka jadeecada ah.
It's incredibly contagious and the kids who get measles.
Waa cudur si aan la malayn karin u faafay. Caruurta uu ku dhaca aad iyo aad bay u xanuunsadaan. Waana wax weyn in cudurka jadeecada la isqabadsiiyo ama la kala qaado.
It's a pretty big deal to get measles.
Calaamadaha koowaad ee jadeecadu waa diif, qufac iyo qandho ay la socdaan finan cascas oo jirka oo dhan ku faafa. Markii finanku ay fidaan, qandhaduna cirka ayay isku shareertaa. Qofka uu cudurku haleelay waxa uu fayraska si fudud ugu gudbin karaa dadka kale 4 maalmood ka hor inta aan finanku soo yaacin. Jadeecadu ma aha cudur caruurta ku dhaca ee dadka qaangaarka ahina way qaadi karaan. Ururka caafimaadka caruurta ee American Academy of Pediatricians ayaa dhakhaatiirta ka codsada inay la shaqeeyaan waalidiinta ka cagajiida in caruurtooda ay tallaalaan. Xarunta caafimaadka caruurta ee Reston oo ku taala gobolka Virginia ayaa waalidiinta u ogolaata in ilaa xilli ay dib u dhigaan xilliga tallaalka caruurtooda.
We'll work with them probably till about age 2 or so. And if they've not vaccinated by then,
waanu la shaqeynaa qiyaastii ilaa ilmuhu uu ka gaaro 2 sano iyo wuxoogaa. Haddii ay diidaan inay xilligaasi kadib ay ilmaha tallaalaan, waalidkuna aanu haynin qorshe, waxaanu u sheegnaa inay xarun kale raadsadaan.
We will at that point ask them to leave the practice.
Ma jirto daawo baabi'in karta caabuqa jadeecada. Daaweynta ugu wanaagsani waa inaad qaadatid 2 mar oo tallaalka jadeecada ah. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Mareykanka ayaa ku talisa in ilmaha daawada koowaad la siiyo markii uu 1 sano gaadho, talabaadna la siiyo inta u dhaxaysa 4 ilaa 6 sano. 2 mar ee daawada la qaadanaya ayaa keeni kara in 97% ay dadku cudurkan ka badbaadaan.